maxkamadda sare ee Eldoret ayaa baabi'isay kursigii uu ku soo galay Alfred Keter oo laga soo dooray jeer dhulka Boorleyda ee Nandi Hills kadib markii la sheegay in doorashadii ka dhacday deegaankaasi ee uu la tartamayay ninka la yiraahdo Mr. Kibor uu kaga guuleystay 82,903 halka Kiborna uu helay 13,807 doorashadii 8-dii August ka dhacday dalka. Garsoore George Kimondo ayaa sheegay in waxyaabo badan oo kharriban ay dhaceen, loona baahan yahay kursigaasi dad loogu laabto. Sidoo kale deegaanka Ogeeyo mudanaha laga soo doortay Chris Cran ayaa isagana la sheegayaa kursigiisii waayey kadib markii uu isaguna dacwo ka gudbiyey David Ojien oo maxkamadda Kisumu maanta ay xukuntay. Karen waxaa la sheegayaa in uusan si wanaagsan uga qaybgelin doorashadii 8-dii August ka dhacday dalka 2017 deegaanka Ogeeyo, taasi oo haatan dhalisay in kursigaasi la baabi'iyo. Maalmihii lasoo dhaafay waxaa socday dacwado maxkamadaha sare ee dalka ka socday oo lagu kala markaasi awood hooraanayay iyadoo deegaanka Gaarista mudanaha laga soo doorto guddoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Aadan Barre Ducaale uu isaguna si rasmi ah loogu ogolaaday kursigiisa. Dacwadii ka gudbiyey Faarax Maalin Nadaaqada laga tuuray islamarkeena ay jireen dad iyagu fikrado kala duwan ka qaba qaabka ay doorashadu u dhacday. Sayid Khaliil waa nin isagu ka mid ah saxafiyiinta ku dhaqan magaalada Nairobi oo indhaha ku hayay galqaabka dadka doorashadii 8-dii August ka qaybgalay iyo kuwa haatan kuraastooda waayey sida dadku ay u arkayaan.
Walaa yasiin waa arrin maanta oo kale waxay ahayd mucjiza. Laba saacood gudahood baa 3 kuraastoodii weyday. Marka waxaa moodaa nidaamka cadaaladda ee waddanka ka jira inuu kalsooni weyn lagu qabi karo, taasoo caddeynaysa in kuwa ku soo galay ama ku helay kuraasta xildhibaanimada ama waxay rabto kale ka ahaatee si cadaalad darra ay waayi karaan xilli kasta iyo waqti kasta iyo goob kasta. Marka tan waxay caddeynaysaa in kalsooni buuxda lagu qabo garsoorka waddanka ka jira Kenya iyo dhammaan maxkamadaha waddanka xukuumadda ay sidayaan.
Samir Gololo oo ka dhahay dadka iyagu maxkamadda joogay oo diyaarada uga warantay, bal sida ay u aragto lacagaha lagu xukumayo dadkii dacwadda soo gudbiyey ee kuraasta looga adkaaday inay tahay mid wanaagsan in lacagahaas lagu xukumayo in kale waay kale.
I think you're not supposed to take someone to court if you don't have enough evidence. So first of all, you have to get.
Samira waxa ay sheegtay in aysan wanaagsanayn marka hore inaad dacwada geyso adoon hubin waxyaabaha aad ku dacwoonayso. Waa fiican tahay marka lacagta in lagu dalaco, waayo waxay dacwada ku ogeen xildhibaano si sax ah loo doortay oo markaas iyagana kharash ka baxay. Waa fiican tahay marba haday kursigii waayeen in ciqaabtaasi la saaro. Taasi oon ahayn oo keliya mid ku kooban Mr. Keter waxaa kaloo la sheegay inay la xiriirtay Aadan Barre Ducaale oo isagana ka guuleystay Faarax Maalin oo isagana sidaas oo kale lacaga lagu xukumay. Deegaanka Mandheera mudanaha laga soo doortay Cali Xolobo ayaa isagana lagu xukumay kursigiisa gobolka deegaankaasi oo uu ku dacwoonayay Mr. Xasan Nuur. Waxaana la sheegayaa in haatan ay jiraan dad kale oo yaro ka mid ah deegaanada kala duwan sida Wajeer Koonfurteeda iyo guud ahaan baa deegaanka Wajeer oo yaro bisheedu ka soo gudubnay Maxamed Cabdi kursigii ku guuleystay dacwad laga gudbiyey. Yaasin Cabdi Xasan Nuur, VOA, Nairobi.